big boy.
Tetezo touches, baby.
Unakumbuka mwanzo ulinidanganya jina, ukaniona mwongo usieleweki. Na kumbe mindo chanzo cha kukupa heshima. Leo naitwa mama, hapo vipi? Sani kudanganye vipi? Mpole mwenye uko kakiuti. Basi mika mashabiki, napenda kukuona tu varandani kwenye kiti, mdao wote unaichapa mechi. Kwa kifupi uko fiti, acha tu enjoy tu. Squeeze yani na megeshwa tonke, mie nalishwa yani mambo pambe. Hata kukuchiti baby, nitaanzia wapi miadi na ugopa. Uko mtani wacha one donke, nisiku kusetani lewe polwe. Hata kukupiga baby, nitaanzia wapi miadi na ugopa. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama.
Lord music on this one. Nona makopa kopa yanavoleta hisia, kukujiti haiwezekani. Unanipatia sana, hajinogopa gopa wenye mali za odia. Sitaki kukutuma hata dukani. Unanipatia sana. Unagata kipele sio ni kasoro, mlaini tukiloga lina kandoro. Wako faini na kosa leo ila tumoro, unanisambe. Mina we milele yo my baby yoro. Yo maini atopasha gima viporo. Baby why me, mapenzi yananizidi ya mweze. Ni wewe unayenifanya nisikie raha, unayeniwaza sana hadi naogopa kuchepuka. Lakini wewe utayenifanya nikashinde bara, utaponiacha mama na hisi akili itajaruka.
Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka